teddi faydi min calmini kala keddiɓe oɗo wattu mbiyen sijo tamani yewtere hertanade sukaɓe acti jeune kala cakkite yontere hande kikiɗe asware Mamadou Sama Seku mine wondi ɗo Ousmane Ñaly Buyli hayre ko joom wawi no mbaɗɗa
sembe Seku hamdillahi baska fou mi walda
jom suude sukaɓe
jam tan woodi
aywa ko jogonɗammi sukaɓe le maso hande ɗum
sembe Seku asware hande en kala haala barngaji kelaɗi ñande kudita wadno ɗon sappo e jetti lewru ut ndu e jokkinan kabaruji haalde haala sukaɓe jokkolɓe ɓe jeenatake waɗoɓe ima dara jottininde circulation ɗon yawara ɗo bamako ɗo ɗum takkitelle wattu caggitiɗo e ko sabiɗiɓe sukaɓe en gaɗa o golle en keɓan jaabu muɗum lemini magge en timmidiran kabaruji haalo calɗi haalde haala dabere joli ba asiɓa mi wiide hawrata kedde championnat national ligue 1
Ousmane Ñaly Buyli jenno e mbiyana puɗɗiran duwawu gaɗanaɗo yimɓele yuɓe wattu lewru juillet hitande 2025 ɗum waɗa leppal la culture Amadou Ampaté Ba
ley muɗum Almami Mamoudou Diko watni leydi meɗen duwawu yalla ana jaam ana heeɓe dartiɗo militaire ɓe gattana koye mumen hakkillo darono fatiɗallo heɓene jogol e dow haltidinde woɓe ittude wattude fou leydi meɗen ndi
e mbiyana wattu saminngol laamo ɗum woni kudita sappo e jetti lewru ut hitande 2020 baruji gañe nokku eko nande muɗum biccu mama mbiyana bonnama wonande sukaɓe yogaɓe jonno e tora muɗum yuttuki sanne kamɓe jeeɓe sangari bugule commune 1 to
e sembe Seku heɗum sabbibini ɓe sukaɓe wadde ɗum
keɗɗen Bocar Labas kone kanko yeeyi toon ko heɓani en
fuu ɓe bonnani kan fewi hunde mi heddoraki noon hollitiri o neɗɗo goto jomotoɗo suudu bar mo jaɓali haalde inde muɗum
ñande coup d'état o waɗi wattu 16h jeunesse nokku o waɗi o golle mi anda saabi heɗum ɓe gaɗiri ɗum ko andumini e keli nokku o ka voilà fof ko woni leymu hande
emil jara kanko ɗum o neɗɗo joguiɗo bar le nokkure nde
on m'a appelé pour me
wonnode ɓe kam mbi won fonni ɓe yaade fa kele nokkan o ɓe ɓami koɓe mbawi fof ɓe dilliti caggal muɗum jaati won yofitiɓe gaari le nokku o ɓami ko mbawi fof ɓe gatti ɗum nokku o yitte caggal muɗum voilà fof ko heddi e kaake am min dokki inde mabɓe police en jawdan ko boni hen ana ɓuuri million capanɗe tati min ka hakkilla hasita ko won hen saabi yogaɓe mabɓe holitama wiyede jaati ana gara le nokku o
suka e woɓɓe gollal ngal ɓe ka wonnangaɓe hen
Ousmane Ñaly Buyli mbiyan keɓɓe ɓuralle ko wiyete mama awar hitande 2020 andama gila keñen
sembe Seku journaliste e jeɗɗon rewɓe taton ana e muɓɓe haaloɓe dow radioji windoɓe dow ɗereji windoɓe dow ɓeɓe ande ɓe blog e télévision hono ɓe en woni dokkaɓe ɗi guenariji
Ousmane Ñaly Buyli mbiyan debowoni ardiɗo ɓe ngal daɗodiral ngal wi kamɓe landiniɓe ɗum ɗum woni fondation twindi ɓamiɓe miijo oɗo projet o fana muɗum yo mbiyan yambinde ɓuralle ele dokkal kabaruji ele ngal ɗo kawtar ko ɓadi capanɗe jetti le temedere goni dartiɓe noon ɓe fuf ɗum sukaɓe wonno kanko Oumar Ben woni keƴaɗo kabaru fondation twindi keɗana ko haalde muɗum de fayi tan o Idrissa Sako
dow ɓeɓe ande de woni ko sukaɓe darti place uji kewɗi e mesalo jouna siyagal ko wiyete blog kañum hokka kabaruji dow ande kese hikka sukaɓe heɓe darti kalko woni ande kese yo kabaru sukaɓe kambar ɗum heeɓo mabɓe no terke duni noon ɗum heeɓe mum darti e keɓe ɗum
andina yimɓe wiide golloɓe ɗo sijoo tamani ana wonno e dartoɓe ɓe fa hande likkabaruji en daalan banggal ko wiyete entreprenariat hakke noga en sukaɓe kiruruji ɗi puɗɗi fay ɓoyayi jande e le gal alahaaliji yogaji
sembe Seku noon jaati ɓe ɓeydinete faam dow kabaru golle demal margal dabaji hono golle liƴƴi waylitingol ñamduji e wi humtini miɗum hoore nde jande sukaɓe so ɓe clek e nde ɓe paabirete kalisi koɓe puɗɗira golleji mabɓe
ɗuɗo e hunde mumine jaati andana wiide landinɓe ndeɗo jande woni agence promotion emploi jeune ɗum woni APEJ dow faaba ɗum coopération luxembourgeoise jonka e mbiyan e jottima wattu minimag meɗen Ousmane Ñaly Buyli mbiyan wattu joni tawi kam wiide yisukaɓe yogaɓe ɓama anniya tan nadde circulation wella jama o wadde yawara no yafiri
eyi bama ko ɗon ene andi wattu joni o kay les duuɓi cakkitiɗi laawi ɗi Allah monne yawarantiɗi fa sanne yalla yimɓe ana keɓa jangara no yafiri sukaɓe jokkoɓe won ƴummotoɓe ana jottina circulation o ko ɓuuri hewde fuu dow feŋaji tricoloɓe daroto wattu yogo ɗo ɓe daro hakkudere laawiji feŋaji ngala
noon tigui noon tigui e mbiyan jonka keɗɗanna ko Mamadou Ag Alida hannimi dow ɓeɗo sukaɓe
o feñama koro cité UNICEF ɗo min goni ɗum foro ko andirtaɗo américain kanko mo suka gaɗowo paré siré ana moƴintina yaaha waraji mobilaji e motoŋaji e lewi makko fana makko wallude yimɓe ƴaɓɓotoɓe fati kalo e laawol ngol
yo hakke duuɓi jeɗɗi fa jetti mi wondi e oɗo golle o woni saabe ɗum no heeɓa nokkuyiɗi kaso ɓe ngala ɗo circulation o jiɓoto soni goto foof yeɓiki kabaru ɓeydan halkude sato yimɓe jaati yennan kam ha mi yettata tago sabi musulman latade tabatodo sariyaji
ele majjun gollangal ana jogi kutteji non o hollitiri
yimbe yoga be ngabban dukkoede yoga be jatti gidal mayde watta fawde am
to bangal yimbe jabbotobe to kolliti wiide golle makko o kayo golle lobbo mo tinnomo jokka gollal makko ngal
les jeunes actuellement
bele hebara les situation tabatago fi sariyaji di nyande idinde be golli sanne ana hani be jette
Halani nu foroko anitirtere American sukabe hewbe hono makko ana buti do bamako do be gollal mudu en dari mo intingol jawaraji mo bilaje moto ngaji
Usman Nyali bulen bian kabe ngado ba imadara bangal finata wajidi jonkay yitraga fe hinade ko bian gubal CNSP yammiri dum woni couvre-fe eude minuyade 5h du matin
Sama se ko non jaddu wadde joni yambereji mabbe di lasraji don 16h yade 22h ko be ngatta di
botta mudu jata bian to blumbaton alimatugo lan wondi e yewtere mudun kanko e jema jonjon
e dow kabar mudun sabe julde asura couvre fe itama fa alan chapantati lour utndu fuditan altinere chapantati e go'o ka fuddan iner jema yade 5h bete
en jottima joni kay wattu men yewtere meden sembe caldi Ousmane Nyali Bouli Joliba AC ulti wide wonda ka fe e championnat e ligue 1 woni sero ko hidde e leen ko wi kambe ardibe club o
nena dum woni be kawrata e ko be biata Caritas woni club ngaji kandi fiidude fa hebbe ande homo pamado coupe o
ndeno kanko Modibo Koulibaly ko secrétaire général la Joliba AC kadanna ko halni a Ousmane Nyali Bouli jati e telephone
le championnat e entraîne
nibbo golleji championnat o ka an e jungo horebe be ka be jeddi laabi pamadi figul ballon malingo dum woni ewde I an joueur mbe balde tati fu fade mabbe fuddude figul ballon o dum wada so tobbere sariyawol debe sappo e jeego ol e tati yewama jolibe wala tidalla e jubbo golleji
na aucun risque de relégation
Ousmane Nyali Bouli so bangal kambe ardibe federation ballon lidi malga be holti wido batte tan ngenna ko wiyata commission indépendante du inak
e wi mabbe sembe seku di commission ngaji anakanno jodade wattunde comité exécutif fema foot do ne dum ni be ballon mali hanno jodade den jatti wonno ko heba ka wadde kadan Ibrahima Sangare kanko no horeji commission media de la fédération malienne de football ta jam
ne arande le min gari min tawi championnat o ka fuddi pelle de ana gonduno e gollangal min balli be jokkude gollangal min bayli tali pelle de dum welali be min kawrindini yimbe fami mo ina pelle do e championnat o timmude e le do Dakar den ngaji amen mi do miccito min dardi be min yawta gollangal yimbe hanube e majjul fami dokka dum en kaaki be mbimin dum wawa kasude
Ousmane Nyali Bouli mbiyan tiagalidi ni barre min ko woni gagnudo e final la Ligue des Champions piado je tiagata yontere nde
ay sembe je goube non wete didon francin koobe alman koobe mini quoi don no club bayern mini ko kany bammi o coupe hitande 2019 2020 e kawi paris saint germain bi goto e kowal
jogga e mbiambe e felicitation no wete to koube da hono
sembe je koube mina acirani kabar jahanne
no jaw tiagal juuno
sakirabe sugabe jokolbe welti be hedotobe studio tamani do kadude di kabaruji ka kedde hedade do e sede yewtere tous o grande wara jokkinende wassalam